amazwe nabantu ukuvakashela eKazakhstan. AmaKazakh angabantu ababengahlala endaweni eyodwa isikhathi eside. Ngisho namuhla, abanye belusa bangamaKazakh bavame ukushintsha indawo bebheka amadlelo kuye ngesikhathi sonyaka. Ehlobo babasemadlelweni asezindaweni eziphakeme ezipholile. Ebusika livame ukukhithika. Ngakho lapho sekuzongena ubusika, abelusi bayehla nemfuyo yabo baye emadlelweni aphansi afudumene. Abanye abantu abangamaKazakh bahlala emadolobheni athuthukile. Noma kunjalo, amasiko abamaningi, ukudla nemisebenzi yezandla bayenzayo kusabonisa indlela okhokho babo babephila ngayo. AmaKazakh anezinkondlo eziningi, amaculo kanye nezingoma ezidlalwa ngezinsimbi zomculo zakhona. I-yurt iyindlu efana netende esetshenziswa abantu abangahlala endaweni eyodwa isikhathi eside. Abaningi bayibheka njengophawu olubonisa ukuthi abantu bayakwazi ukuhlala bengayiphazamisi imvelo. Abelusi basakuthanda ukuhlala kuma-yurt, kanti namaKazakh ahlala emadolobheni ayawasebenzisa ama-yurt uma enemicimbi. Ama-yurt aphinde abe izindlu ezikahle zokuhlalisa izivakashi ezivela kwezinye izindawo. Ingaphakathi lalezi zindlu ngezinye izikhathi livame ukuhlotshiswa ngemisebenzi yezandla yabesifazane abangamaKazakh, eveza amakhono abo okuhlobisa nokweluka izindwangu kanye nokwenza okhaphethi. Imindeni yamaKazakh ehlala emaphandleni iyawathanda amahhashi ayo. Ulimi lwesiKazakh lunamagama angu-21 noma ngaphezulu achaza amahhashi ngokwehluka kwawo, kanye namagama angaphezu kwangu-30 achaza imibala ehlukahlukene yezikhumba zamahhashi. Uma uphiwe ihhashi elihle, usuke uphiwe isipho esiyigugu nesibizayo. Emaphandleni, abafana bafunda ukugibela amahhashi bese bancane kakhulu. Ukudla komdabu kwaseKazakh kuhlale kunenyama, futhi ngokuvamile akufakwi izithako eziningi. Ezinye zeziphuzo amaKazakh azithanda kakhulu yikomes neshubat. Ikomes yenziwa ngobisi lwehhashi futhi kuthiwa iyisiphuzo esinempilo. Ishubat yona yenziwa ngobisi lwekameli kanti bayithanda iyimuncu. Ihhovisi legatsha lofazi baJehova elise-Almaty lihlale likulungele ukwamukela izivakashi nokuzibonisa indawo yalo. Izilimi, isiKazakh, isiRashiya. Inani labantu, 17,563,000. Inhloko doloba, i-Astana. Isimo sezulu, ehlobo kuyashisa futhi komile, ebusika kuyabanda futhi livame ukukhithika. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Ingabe bewazi? EKazakhstan kumila izinhlobo ezingu-36 noma ngaphezulu zembali i-tulip yasendle, futhi le mbali ivame ukutholakala emdwebweni yamaKazakh. Ichibi laseKazakhstan, i-Balkash, linamanzi anosawoti engxenyeni yalesempumalanga, kanti ingxenye yalesentshonalanga yona ayinawo sawoti. AmaKazakh ayakuthanda ukuzingela esebenzisa izinyoni aziqeqeshile ezifana nezinkozi nezinye izinyoni ezidla inyama. Futhi anekhono elihle lokuqeqesha izinkozi, okuyizinyoni azithanda kakhulu. Sesiphelile isihloko.